Exclusive from ZambianMusicSite.com.
Google, bring it back. Bring it back.
Yes.
Game on.
Jimmy Saka pulled the same hotel out of Kabubi. They can't speak the book for Quatibaria for Kamubi. Fipanga says Simuineshima Patuma Tebeto. Nilelo Bapia Febo Mito Patuma Temeko. Undetinga Buffalo Bamisagad. Open it and Antopopi Shaba Masagad. Gate Foguchisaban Kusani Besabam. Ganin Fukona no Bangate Kogesabam. Gabatu Disasemu Movia Konai Jed. Kabwekero Kona Fuma Koma Kuno Shredia. Vanko Pera Semu Posa Shire Kamera Fua. Tinababika. Panshi than in demo na mafafu mane muno COVID inga tela wa ma face masks. Delenga lapa wali first in fakabe last. Abama lapa na masauzi ya mwaka hunda. Malepulo wa this yenga na bapaka punja.
ZambianMusicSite.com.
Igo chungu kwisa na ukunkula kwa igo chungu. Yeah, lapu mufi sungu. Shafi posa kona mano cha fevi tuni. My first hit song unalineka nona feature. Hello lapa ese ande bati nona future. Mkama kuri ano kupanga 20 kwacha. Alola lola lola na buchanga kwacha. Illuminati, Illuminati. Teti munchira karumba fendi wa minati. I spit by some government kutoireti. What the heat same fire na chiboireti. I make music iwe jeto ni useke sana. I make hip hop una mane webo fya kushani. Semu COVID inga wambono kafimbe chiso. Otherwise na ripeshi vapa sangwa wisu. Yes. Alivi lavishi. Kubweke lakunu matema lavishi. Yari Kristo nga kamera ya 40-40. Sangwa na matimu ya kalamba muze 40-40. ZCEO
Huko bring it back. Bring it back.
Nikwema
Nanyengalanda.
What is this? Game on exclusive.
ZambianMusicSite.com.